Alandanya Music Promotion. Exclusive Zambi Music Blog.
My name is
O.
Chinema. Ni pempa, na la mani ni pezo peni. Na wazako mama kuseka, ni jibaba makuone lambu.
Jerry Figgis!
Remember, ni newe sumine pa kwamba, ni wawine wa mpele nyamba, ilaba wangu mami. Remember, my promises wezo pasa, ifu doto duale panga, wiposa panse mami, jiba mtoba mayanda.
By heavy duty, basando.
You bam toba mayandabu.
Basiba chape kukwanya.
You bam toba mayandabu.
Usikuru, kaniya baseze. Kaniya bakwiyo. Nenze kukutifenda. Mapuri, sibenzo kukwilango. Nenzo kumenyela kondo. Monga wakanda socha. Mapuri, sibenzo kukwilango. Nzo kumenye la kondo, monga wakanda socha. Unabwela wanpasa namba, namba ya kubepi, kuchitila chikondi.
Remember, nine wasu mine pa kwamba, ni wawine wa mbele namba, wilaba wangu mami. Remember, my promises wenzo pasa, if you don't do it wale panga. Posa panse mami, jiba mtoba mayandabu.
By heavy duty wa sando.
Jiba mtoba mayandabu.
Baziba chape kukwanya.
Jiba mtoba mayandabu.
Mashuka dati basa nibele chikondi. Kukugulila maifoni. Iwe. Mashuka mami basa nibele chikondi. Kunigulila mama kie. Chikondi chatu baby, chiri na history. Baki ground ni konkiri ya Dangote.
Remember, nine wasu mine pa kwamba. Ni wawine wa mpele nyamba, wilaba wangu mami. Remember, my promises wenzo pasa. Ipiloto duale panga, wiposa panse mami. Jiba mtoba mayandabu.
By heavy duty wa sando.
Jiba mtoba mayandabu.
Baziba chape kukwanya.
Jiba mtoba mayandabu. Remember, nine wasu mine pa kwamba. Ni wawine wa mpele nyamba, wilaba wangu mami. Remember, my promises wenzo pasa. Ipiloto duale panga, wiposa panse mami. Jiba mtoba mayandabu.
By heavy duty wa sando. Basiba chape kukwanya.
Jiba mtoba mayandabu.
Betago. My name is Chilewa.
Jiba mtoba mayandabu.
By heavy duty basando.
Jiba mtoba mayandabu.
Basiba chape kukwanya.
Jiba mtoba mayandabu.